killer a minute, I'm feeling a bomb. I'm in a similar ground, a Silicon Valley, I'm taking it further, so give me the gun. Who is competitive? None. Pipping the sun, I'm flipping the script, now they on the run. Making the most out of my longevity, they call me Max, the did it the Don. Niko na killer, na killer wakati, na leta vurugu, ni sumwe kudumu, na pigi ya ngumu, na badu mashpapa, na data kwa mana, na tema kaboom. Rumors kibao, la kubili care in the town, mezidisho wizi, mnafikiri kumiliki gari, moja ndio mpati wa crown. Wow, mmepigisho sound, promoter umwani, na show imeisha, mnapati wa round. Za cheers, kuingia, ubia na bia, wana interfere, kuzipambania some amount. Wana fear na madouts, nona mnaparamia, yani jao, mziki na kamatia kama south. Mina wazawadia, hizi clouds. Mwaza mwaza na wasalimia, nikibuka ni shangwe nyomi. Na wapa connection, loko na zile za mbele, mange woni. Na wapa mapande, homies. Somsi ni gande, call me. Sodoki na Max, kazi ni zito neza sema Monday morning.
Napika mistari, usija pigika mentari. Msitu na nyika ni mkari, bado japika ni mbari. Mtani vita ni atari, majani mixa na kari. Mike na shika na kisha, nacho fikisha ni abari. Na waporesha wakari, na wachoresha ni hari. Na nyesha mistari, nono gesha tazeli ya sukari. Kari, tafa na kari, shara mtani tmekuzo na kamari. Na socha msusu wa kusuka, mini kichwa cha habari. So don't cross the border, no se pretending over. Don't explain too much and the conversation is over. Waga ni ego nkishika kalam. So assalamu alaikum, say walaikum usalam.
Sina doubt, tell me when I'm
pia unatakaje, nimeshinda kao na vuniona. Kwa sulize, nimeshindaje, nataka kumuona aji. Kwa mpigie simu aje. Kipuzia tangazo, sija tulize ilikuaje.
So if you ready, get a dress code. You are ready for the weekend. Little say, breeze pay, drinks and chicken. You are celebrate life, you are celebrate breathings. African announce, why rap from Tizi.
Taku zumu, tafta lenzo, toku enzo, taku mbuka. Cause hater unavuta jezi la mwenyeza. Shafunguka stuka, biashara nkukaza. Legeza wakuka mue, au nkupeleke Mwanza kwa wavuvi wakuvue.